na chie monda wizi Erega ma Iorere ibyo waciye mu ndabizi Niyo utabingira Ibintu ndi gukura ngenda mbireba Niyo utabingira Ibintu ndi gukura ngenda mbirenga Na munu wahindurire Usibye rugira udushyirira mimi yagibihe bibi tukabicamo Na munu wagarikije chawe turanga tukabiburwanga urukundo rukatuvamo yeah. Iyo taramenya oya ni washona maranga mutima kubazi yo wagiye Iyo taramenya oya ni washona maranga mutima kubazi yo wagiye Inzira ni nyinshi Amahitamo yawe na yawe Baza kushuka chane Isha munda mgana wa mama Nangibi konje, vangibi suje Nameni langa karuku ijiri bamba Nangibi konje, vangibi suje Nameni mangu karuku ijiri banga Isha mahi, iwi nuriri kuwa kurukusha Urisama tukwa emge Ibi nubiri kuwa fresh kurushaho Urisama haiye Ibi nubiri kuwa kuru kurushaho Urisama tukwa emge Ibi nubiri kuwa fresh kurushaho Na munu wa indurivye Usibje rujiru dushirira mimi ya gibi hebi bitu Na munu wagarikije chawe Turanga tukabiburwanga urukundo rukatuvamo Nauzanchaho Anumuzambaho Tanabisehira nganabiruhira Igiti cy'umugisha tatewe n'Imana Asi yafunzwe na mama Pasika funde na dunia Kazi ya mola haina makosa Ibi wafyoze numukambi wimana Iyu taramenya oya ni washona Maranga mutima kubazi yo wagiye Iyu taramenya oya ni washona Maranga mutima kubazi yo wagiye Namgibi konje vangibi shushe Namenye ibanga karuku ijiri bamba Namgibi konje vangibi shushe Namenye impamvu karuku ijiri banga Isamahiye Ibintu biri kuba kurukushaho Muri sama twa embe Ibintu biri kuba fresh kurushaho Muri sama haiye Ibintu biri kuba kurukushaho Muri sama twa embe Ibintu biri kuba fresh kurushaho Hiri, hiri